kalonya wenu wagcina phezulu kathi sizothi ndikubambele 2 noma 3 wesibuze bandayo sisiwada ngimshayise ngomoya yene bemuhle egqoku 8 inch eshaya ngama lips athi hoza Ebenga kamna edansela isigubu Kanti ngiyamfuna wathi Wangqalonya wenu wagcina phezulu Kanti sisosa ndikubambele 2 noma 3 Wesibuze bandayo Sisi wada ngimshayise ngomoya Yene bemuhle Ekoku 8 inch eshaya ngelipse lithi hoza baby Ebenga kamna edansela isigubu
Too much butter, butter this one.